let me prove kama kushindana nanyi siwezi. And it's true when it comes to rap on niwezi. So congratulations to the people that let you guys in. Don't be sad mpaka leo mashindo kuplain. It's funny mpaka leo kuna watu wanauliza nana naweza kushindana nami. Nami najiuliza kwa dhipi vipi wapi kipi. Midundo ome study cause ki rap mina rap. Hadi kesho lafu stoki diasho kisa mepasho. Cause my flow yako heavy siji bani tumbo heavy. I'm on point to the point siji mix nigga. Au niwezi kunja sura lafu vuta siga. Kama una sira chora picho kini piga ninja. Tik tak elewani kama Steven Seagal. You feel it? So sini compare me lupo huso mdu mange. Na kukuchana ni apu lipo nge kwa insta.
Na waya moto ni moto. Sita kifoto ni dombo. Kama magrabu watoto. Na maniga wako waksi wakisha wako.
I from the city. I told you be back in down hurry.
I'm a daddy. I'm a
daddy. Chibebe, chibebe, no kiweza chibebe. Chibebe, we chibebe. Chibebe, no kiweza chibebe.
Say back my gangster, I can do things, call me Free Vic Mensa. High I can be, fly I can see. Nigga tryna be me but we keepin' on a weed. General Rasta Ferrar, you're welcome to try. And I'm potential fight, Nemo killer BT, emo. Flow so heavy, make it easy, so simple. I'm tiny one and you a me, no queen, yeah.
Dawa ya moto ni moto. Sita kifoto ni nopo. Kama makwabu watoto. Na maniga wangu waksi wakisha wako.
Bushi zimesha wako. Steam za kirusi gani kamato. Watu anarudi bushi da kuna matusi da kuna majuki uchungu na kato.
I'm from the city.